digital.
Bakobwa magana nahuye nabo na wandutira Miss Julie nahuye na benshi beza inyuma cyangwa se ku mutima hariko nawe nabonye mwiza inyuma ndetse no ku mutima yabyihariye byose nanjye mubonye mba mu byanjye sinzi icyo yankoze kigahe naramukunda yabyihariye byose nanjye mubonye mba mu byanjye sinzi icyo yankoze kigahe naramukunda
Julie,